Jah bless.
Mama, kama kizi bafunga funga midomo. Na misifa yako peni kuwa nomo. Hapo na nkosha. Chukwa mitonyo, kamtuze mama na wako kosomo. Wano unajua kukatia nonino, taleta posa. I wake you, kama kambolea shambani. Penzi koleze, nilegeze, weza komie hoi. Nichote kaunyayo, funge pande sote saba. Kwangu sawa, usinipe dawa, pona kwa yako mahaba. Yote sawa, I wake you, kama kambolea shambani. Benzi koleze, nilegeze, weza komie hoi. Basho, I love you baby, ayaya, oh baby, ayaya, ah baby you, ayaya. Oh, Baisho, I love you, baby. Ayaya, ah, baby. Ayaya, oh, baby, oh. Ayaya, oh, Baisho. Mama mganga wako fundi, amenipata. Amenipata. Na michezo ya kunitisha, kuniachota nkuta nmededi. Iyo mi meseji na mashoga zako usiku sipendi. Wezako na wivu na wewe, haibaki ata chenji. Kukusindikiza sokoni si sawa, na linda yangu mapenzi. Nichote kaunyayo, funge pande sote saba. Kwangu sawa, usinipe dawa, pona kwa yako mahaba. Yote sawa, I wake you, kama kambolea shambani. Benzi koleze, nilegeze, weza komie hoi. Baisho, I love you baby, ayaya, oh baby, ayaya, ah baby, oh ayaya, oh Baisho, I love you baby, ayaya, ah baby, ayaya, oh baby, oh ayaya, oh Baisho, I love you baby, ayaya, oh baby, ayaya, ah baby, oh ayaya. Mama mganga wako fundi, amenipata. Amenipata. Mama mganga wako fundi,